1000 Most Important Norwegian Nouns 151-175. Child.
Et barn.
Street.
En gate.
Step.
Et steg.
Couple.
Et par.
How long have you been a couple?
Hvor lenge har dere vært et par?
Protection.
En beskyttelse.
Ring.
En ring.
Trouble.
Et trøbbel.
You can get in troubles.
Du kan havne i trøbbel.
News.
Nyheter.
Control.
En kontroll.
Figure.
En skikkelse.
Alfred Nobel was a prominent figure.
Alfred Nobel var en viktig skikkelse.
Fall.
Et fall.
Dance.
En dans.
Writing.
En skriving.
Music.
En musikk.
Secret.
En hemmelighet.
Weapon.
Et våpen.
Law.
En lov.
President.
En president.
Human.
Et menneske.
Country.
Et land.
Arm.
En arm.
Dinner.
En middag.
Breath.
En pust.
Master.
En mester.
Fact.
Et faktum.